abakugu mu kujjanjaba endwadde eya kookolo beeraliikirivu era basabye nti bakwasizeeko basabye nti wabeewo okukwasizaako abaana abato abalina ekirwadde kino ng'omukaweefe w'okubasobozesa okubeera mu bulamu obulungiko. Okunoonyereza okwakolebwa kulaga nti abaana abatawanyizibwa kookolo beetaaga okulya obulungi naddala emmere ebazimba emibiri emibiri gyabwe gireme kunafuyizibwa nnyo olwa kookolo anafuye obutofaali. Bw'abadde akwasibwa amata agaweereddwayo kampuni ya Jesa Dairy Farm n'abaaliko abakozi ku Buddo Junior School ne King's College Buddo okuyambako abaana abalina kookolo ku Uganda Cancer Institute ye Mulago, Dr. Nixon Onzima nga yakiikiridde abakulira nga yakulira okunoonyereza ku Uganda Cancer Institute yeebazizza bannabuddo ne kampuni ya Jesa olw'okufaayo eri abaana abeetaaga.
The Uganda Cancer Institute, the Old Donians Club, and Jesa Farm Dairy have partnered to support children with milk for the next 6 months to support nutrition in children. As many of you are aware, that cancer treatment is demanding on the body.
Dr. Rose Nanchinga, omukugu mu kujjanjaba kookolo w'abaana era nga naye mmemba mu Budonians Club, ategeezezza nti omuwendo gw'abaana abayingizibwa mu bitabo byako mu bitabo by'eddwaliro olw'obulwadde bwa kookolo gweyongera buli lukya naye ng'okusoomoozebwa kukyali kunene mu kujjanjaba obulwadde buno.
Ku kasozi wano tufuna abaana abali wakati w'olusanvu ku lunaana abapya buli mwaka abazuulibwamu obulwadde bwa kansa. Kitegeeza nti ku balwadde bonna abayingira mu Cancer Institute ebitundu 10 ku buli 10 baba baana. Abaana bano balina kansa ow'ebika eby'enjawulo era byonna nga tubijjanjabira wano ku Uganda Cancer Institute.
Po Wadimba, omukwanaganya emirimu mu Budonians Club, agambye nti bakwongera okunoonya bannamikago abalala bangi okudduukirira abaana abalina kookolo.
Abantu abalungi mbakubiriza bajje bamanye nti Cancer Institute yaffe ffenna bannayuganda. Gavumenti ekola ogwayo naye tunaffe tulina okuyambako nga bannayuganda tukwatire wamu. So abantu mbakubiriza bajje mu Cancer Institute bamanye biki ebifa mu Cancer Institute, bamanye omuntu weekebeza ddi, bamanye lwaki olina okwekebeza.